Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miegale gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Reverend Akpɔ gbɔ. Ekɔ gbedeasi abe tanya nye seek God first. Seek God first. Dzimawu gbã. Seek God first. Dzi mawu gbã. Yesu Kristo be mi dzi dziƒovia nu ƒe kpakple yi be dzɔdzɔe nye nya gbã. Ne wotso nu sia nu akpe ɖe ŋu. Dziƒofia nu ƒea kpakple yi ƒe dzɔdzɔe nye nya mi dzi gbã. Nua ko nuwo katã kɔ kpe ɖe ŋu. Seek God first. Wò mawu tɔ gbã. Wò mawu tɔ gbã. Brother sister, mebe wò mawu tɔ gbã. Mawu ne nye gbã le wò gbe me. Elabe yi wò. Mawu ne nu teƒe gbãtɔ le wò gbe me. Elabe yi wò. Biblia be dɔtowo le Samaria. Ahosi aɖe va nake fɔƒe. Labe tsi hã megadzadzam o. Yo va nake fɔƒe be yeakɔ wò tatalɛvi aɖe ko ne ye kple ye vi yewo ɖu kɔ ne yewo hã ku. Naka fɔbu va do go mawu va me. Ye mawu va me abie be Davi ma ku tsi via nenema nua. Nyɔnua kpo nua dum be eyia me dukɔ ɖoa. Eyia me ame xixa ɖo. Eyia me yewo ɖoa meganye. Eŋu etsi nu ya megbe nye yawo. Eŋuɖuɖu xɔxɔ megbe ƒe ɣeyiɣi nye yawo. Gake mawo ƒe ama bie tsi. Etsia kuku yina kuvowo gabe ma wò tatalivi aɖe ne wò tatalivi aɖe wò kpe ɖe tsia ŋu. Wò be mete dziƒo kple anyigba. Ebie tsi ya agba wònye kune gabolo bia ma. Ebie tsi wònye ŋusesẽ kune gabolo hã bia ɖe ma. Mawu ƒe ama gblɔ be aƒenɔ wò mawu tɔ gbã. Aƒenɔ yina va wò mawu tɔ gbã. Amen. Biblia be yike nyɔnu ya zɔ ɖe nyagbe ya dzi wò mawu tɔ gbã. Nyɔnua wɔa ŋku medzɔ le nyɔnua ƒe agbe me. Ŋku medzɔ le nyɔnua ƒe agbe me. Elabe wò mawu tɔ gbã. Yita Yesu Kristo hã gblɔ bena mi dzi dziƒovia nu ƒe akpe be dzɔdzɔe nye nya gbã ne woku nu sia nu akɔ kpe ɖe ŋu. Ne ame aɖe ɖe asi ŋutɔ ƒe mɔwo ŋu, ŋutɔ be susu ŋu, ŋutɔ be dzimedzidzi ŋu yeo ko mawu kɔ da ɖe teƒe gbãtɔ le yi be dzime ŋkunu edzɔna. Edzɔ le ame geɖewo ƒe agbe me. Amen. Nyasela lɔlɔ̃tɔ, edzina mawu tɔ gbã alo ɖokuiwo tɔ gbã le dzina. Mekpo kristotɔ gbogbo. Mawu tɔ mele nu vevi o. Wowɔ wo ŋutɔ wotɔ koe, ohun tó tọ pé aléwọ ohun tó pé aléwọ ohun tó ṣiṣẹ yìí pé zero e. Vile aɖeke medo ge tso nua me ŋgɔgbe yi aɖeke God first. Ne míekpɔ Matthew 6 verse 33 gblɔ be midi dziƒofiaɖuƒe ƒe akpa kple eƒe dzɔdzɔenyenye gbagbia gbã eye wotsɔ nu siwo katã akpe ɖe eŋuti na mi eme dziƒofiaɖuƒe kple eƒe dzɔdzɔenyenye gbã wotsɔ nu siwo katã akpe ɖe eŋu na mi. Solomo ɖe ŋke wɔ ŋke bia eyi mawo bia be ne bi nane yawɔ ne ŋkɔ bia ŋunya ko bia ŋunya yi ko Solomo bia gake mawo ko yixame ƒe kesinɔnu kpe ɖe ŋu megbɔgblɔm be mawo ko xixame ƒe kesinɔnuwo katã kpe ɖe ŋunya ŋu ne Solomo. Mawo menye gbemelã wònye o. Mawu ɖe ɖo wɔ wo be nasubɔ ye nadzesie nanya ye yite wòwɔ wo ɖo ne gbe be yemenya gɔ kɔ gaƒu gbe ele be wɔwɔwoe wòdo wònye be esia yi nanɔ mawu dzim to ye be nyame nanɔ mawu dzim to ye be nyame ale yi wòle ame yi wònye ale yi wòbe wɔsubɔ ye nenema ne dzi ge nye ma afi akpo mawu. Eya ŋuti migatsi dzi le etsɔ si gbɔna la ƒe nuwo ŋuti o labena etsɔ si gbɔna la adze agbagba le eya ŋutɔ ƒe nuwo ŋuti ŋkekewo ƒe vɔ la sɔgbɔ. Dzitsitsi kaɖugima la tsɔ leke tsɔma va nɔ etsɔma le nyanyame ne mawu tsɔ yi gbɔna etsɔ yi gbɔna mawu si mo le ne wɔne gblɔ mawu ƒe dɔ ɖi be yae gbagbadze le tsɔ yi gbɔna ŋua mawu ƒe asi aɖeke memenɔ gono o. Ame geɖewo gblẽ mawu ƒe dɔ ɖi wo ŋutɔwo ƒe tsɔme wo ŋutɔwo ƒe tsɔme ele nu vevie etsɔ le vevie nyitsɔ le vevie leke etsɔ yi gbɔna nyale ŋua keke gea alo tsɔ yi gbɔna menye mawu si me o la. Oh, brother, sister, etsɔ yi gbɔna mawu ƒe ŋkeke wɔgba egba le agbegba dzi mawu tɔgba amen. Etsɔ yi gbɔna mawu ƒe ŋkeke mawu ɖuɖu ɖe tsɔ ma ŋu tawo megatsi dzimaɖi le ɖokuiwo me alo gbɔgbɔtsi ƒe ɖe ƒo ɖe tsɔ yi ke gbɔna ŋu nɔvi nyase la lɔlɔtɔ enya yiwo nodo ŋuse o nokpe ɖe ŋu o be tsɔ etsɔ etsɔ ta nyitsɔ ta nu yi wòle be nawɔ ne mawu gba mete ŋu wɔ ge o vovo mele ŋu o meva kpu vovo exixa de xixeme nuwo ŋu ɖe tsɔ ta gblɔ da wò mawu tɔgba mawu ye ƒuna mɔ na ame. Yesu Kristo egbre ebe dziƒo fiaɖuƒea kple eƒe dzɔdzɔenyenye gbã. Woko ŋu mamlɛawo katã kpe ɖe ŋu. Amen. Ta be migatsi dzimaɖi o. Ne ŋui miaɖu, ŋui miano. Ale eyi mele ale o. Eyi kple yi kple to migatsi eƒe dzimaɖi o. Mawu nye ɖe sia ɖe. Ewɔ ge. Labe gblɔ le eƒe nyame be menye ta me meɖo ɖe ŋu o. Menye dzɔgbevɔe ƒe ta me o. Amen. Mawu neve mia ŋu. Eɖo to revna kpɔ. Nɔmba nye 024-140-5533. Aƒetɔ akpena o. Wo dɔwɔwɔ sugbɔ. Ŋkunuwɔ le nanye. Yi ɖa ɖe nya yawo dzi le Yesu Kristo mia ɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.